on bo fa face studio tamani gondom hedaade asawere 10.9 lewru october hitane 2023 sakrabe hidibe to modom hedaade hejjid amen din linde mangal mudum fu min calmini am san bismillah modom hedaade actujin amen nyalo mo hande o mi woni do e umar wayal umar hono nyallirda
di selli basu fu wada e cisse
way gal hunde wona sakrabe le sambe kabaruji di
ay way mbi sukabe joti be kala don bayta le malife mangal mudum wattu june kala hono kabaru nyalo ma kejjana sakade kandili adna du le ko sakti ko fu sukabe jokol be jati jette hono be ngala yedube sanne le dal gidroji di ali cisse tiagal mudu e ngadan haldon kabaru botu mawdo mo be noddiri dum woni forum pan africain kando wadde do bomako do le ko warta ko garanti min re birki sembe tiandi
way gala holti dum jonne sembe kabaru ji nyaloma ke ina do le adnar allah do challal hakkile ka yambina ma sappo le october 18
a wo fo fi ali cisse ko sakiti ko ido metti halde sanne le dati di sayi ha taw sukabe jokolbe jati ngoni hono hanga be jiltobe le nokkule de ko lati sababu mudu ido mi heewi sanne nobe kolitiri wiide ka fa kebe famtar kedden usman nyali boule sita sidibe
yargol doroguji yabbitingol yadgol e sukabe bombe tagu hamna la yabbitidi hon dun e nandore mudun sabe binta kande sukabe jokolbe woni ko holti wiide andimbe kabaru hakkillo jamarande ana wemba sanne hewgol sukabe hakkilaji mum ben andimbi don ko bonnata battane sukabe
sukabe ko heewi handen nyaw hore ana mu en sabe ko heewi mabbe ana bamal dorgoji an nanal mudun yogabe du miloji bondi mum sabe binto immago ko mu en watti joni fibbe re ko heewi ana yara dorgoji sabe gondude yimbe bombe
mauvaise fréquentation
e wi docteur en nyawuji hakkillo yogay wonton imbaba sawrede fa dun habbe andindo kabaru hakkillo hamidu traware holti wi de dabereji kandi fiyede na dum modon nangi wonko way wadede fa sawre
la premiere des choses c'est
go mudun tafon yo fiide dabereji holde be sugabe jokalbe hakkileji lobbi maral lobbandu an hani wadede giddili galleji meden fa taade su o nyaw madama tan yotto jokotre andi mo honan o nyaw han sawrede
promotion de la santé
yo gabe hakkilaji anandi mbo holta ma wiyede edon fawi dow tagu mudun bangal dina do atawan yo tawangal wonko andi me kabaru hakkile ko kolliti wiide
on bay tottude hakkilaji modon fuudo dido kabaru do hella am Facebook na do computer so the ministry commandon dena go fight for protection civil lead amende holti wede ana hasindin e sayebe temede jeegom tawtobe police m kan temder wobbe tawtobe protection civil
a won fo fi ali cisse wakande kado hala halande sukabe jokolbe hewobe gonde yeltude le nokkule de fan gondi en dartude kaytaaji mudum en
kawtal ngal be noddirta forum panafricain de la jeunesse du sahel waram lantinade bomako do bande noga yaade noga didi lewru ngarorundu
a won fo fi ali cisse dido kabaruji ndokka wakande ngadno botuma be so be jidno journaliste le joy lewru october jabbi nondu sisil mobe cubi hitande hikande hon tidalaji ko woddi le nokko sukab jokolbe hodon hakkilaji mudel le odo botu balde tati be yuran le tatteji di fu be ngara be kalal ido halaji le ngallure bomako de kedde mako ko noddete ibrahim ajawi akoyo ya kanko lami fedde noddete forum pan africain de la jeunesse du sahel ko mo sifido hen
kadjuna horunti de jeune sahel ngil e do ti alaji dibi jogi hono rafebe gol golle rafinde nagu kabaru wita wita e dun kabaru jotangoji banga politika ko gondude wadere di andude hono be pamiri kabaru mudun ko dum fufu dum be njidi fufu bangal lamuji hakundeji gondi tomdi fufu le tatifa nay sahel ngil
jonka waygalo mi kalam hala tiddalaji bilide orientation ngay isuka be kibbe def 2023 wondi fewde mudum
a wofo fi ali sisi jande bantama le nokko dum e tawede fufa hande orientation ngay dum suka be do be kan yar so be jangay fa hande dum famaka be biibe kaja lamu ko be ngat le hen koyde mudum yella be kebantude jande ko yawi
wayolo tamara andile leedi amendi won yimbe be jabata nawtarade misral kan ye lam jam
non jatti wori ali cisse idum heewi e jalle nyu goddi kasin antobe jabata sottantema misral na lam jam fi fa kebe famtare ko lati sababu mudu kedde mo kon ko noddirta yaya goyta yo andal do kabar fina tawa to yoro soto ko mo sifi do hen
l'épingle et la lame
soni ataki misral e lam yo kulle mbawde barbude neddo kambadun hala na heewi sane do de do kulle didde lam na wawi bamide neddo fa jiyam yal non ko non dun mesalal lawa bisambinte wuli ko budi kayu din jeye e li nyoloma den de brote yede e nawtrede no haniri kamba dum so jammanati tan din wottan yede ka bakko jun o dum fuf yeddama hanka sendi do fina tawajidi ngala jogala
dum nawata em e yawtere amme minimag le yewtere amen minimag yontere nde mi kalam hala buuli arande so yimbel ne be tam du yeteno mudum le nyalom hande o ka hayebe du anay mudu en
awo fo fi ali sisi micitede wiide buuli hebe fu no jirata dun wobbe kollitide buuli goddi anto so jalti e hore maada tawan yo tamperma gasi dun tamperma do timmi wobbe do kolliti wi so tiala yaltide hore maada a tawan talka ko tan do beedata fa keben famtar kedden usman nyali buule sita sidibe
madi hawa kebe anawara dubi chapan tati o fuddi hebude telende illa dubi makko ne kebu no nogay o walti wi de dun toratamo jati an wayni mo hono o nyaajirowo dun
partout je vais
nokku foti yami yugabe an kalna kan halaaji weddi be wi an kam en lamunge mami neddo mawdo torra goto woddo ton so kub wadi sanne meda tamba
nous souffrons
hedu won telende en way wadde kuttaji do cellal na docteur mohammedou jakite andin do kabar nguru lesu docteur dermatologie bamako holti wide so wana sabe edun tanina jomun torra goddo fu wala do majjon holti wide jati nafangaaji gon e mun
la calvitie
buli ana hebe e tagande neddo gan tawra fu kuttaji ge wala e mudum fe ga yogabe so jogi buli beltabe sanne yimbe yogabe ana muro be yimbe jomirabe buli
jom aussi qui sont très viril
halaj kewdi kalde do telende modibo soko andindo kabar finatawa gondo bafulabe
buule ana way faccindinde kulle didi go mudum tajirako ma talkaako di kulle di tangu buule faccindinda dun holita kasin neddo jo andal mangal mobbo e nanal mudum buule ana way holdi wi neddo ana wana tajiri ma nato talka dun won jile yimbe jogabe do hen
les personnes sages
e wi docteur en ko bori yawde sawrude dun yo opude nguru sukundu mudon dun ne e wi mabbe kalisi mudun ana tidi sanne
waygalo leede amendi rewbe fa heba ngari ko heewi mu en fu ana nayoro bangal murdi
mi titide wiide murdi yodon fina tawa hebe furduno morirto ali sise sen jari to bamaran kobbe to be jogi murdi mabbe debino dirton demba kum dido murdi dubbe kolliti wiide wakkati so jom ami fa hurtikina so ami fa jomum ene ko nande mudu be ngatta dido murdi hodo wad so be ngada dum fa kebe famtar kebe mur sama se ko sita sidibe
dido murdi di pecce nay goto na iwatinde yade hoddundu e heddidi di bangi nuppi faada mudun no yo renudo debbo o non finato waji yogaji holliti
ndamo na mamsoode
mi jungo mamdan debbo marami gami anda fuko faccintinta di murdi ana wade e koy rewbe fuddibe beengu soni debbo awru mudun naati biddo debbo on way morede di murdi so awru makko naati ngi gorko du o way morede di murdi fayoto hono badde debbe joy tiagal mudun neddo so husnama du le finata balebe ne way morede di murdi ko nodirte dembakku jogabdi ana wada di murdi yalla anas dada sarde torraji bondi yogaji nanan mudun
e wi madame Diallo assan jakite donc finato fanda dido mordi di yo holitinde jogola kerta do on do debbo le ngurna mako denno mo hani fabede
demako
me wada di mordi watte fu so kulleji mawdi ana hani wadede ko nayri bangan robe honen misali so bibbe robe ana tade ma so dewle ana wonde wadede so wana dudu to debbo hursnado fuddigen beengu du ana faccintina wi dum watti mawdo to o debbo watte fu sa yi jom le o ala hali a heban hakile anta ko wonton
den no madam Diallo na ndar rewbe be wattande hakilo sanne gal do tawangal holito gal ko be goni hakika
dum nabata en briki sambe chaldi tirage au sort kan Côte d'Ivoire 2023 o wadi waygalo leedi noga e nayum be ka fu na andi hobbe warta hawrude
non wori sisem biya mali an le gubal gal noddirte e gal waran tawede korgo dum le sa halledi Côte d'Ivoire di leedi mali di fuddam pide mud arande le sapo e jagum lewru janvier hitane 2024 wakati noga yamde be kawra Afrique du Sud le noga lewru janvier dum be pewto e leedi Tunisie tiagal mudum be garbe timmina match ma pool o fewtude leedi Namibie be jafa nokko noddirte San Pedro leedi Côte d'Ivoire di
le imadaraji faham landinde odo kan Côte d'Ivoire 2023 leydi malindi fiide e leydi Uganda e le pide gidiraku
non wori Ali Sisse odo maccio wadi hanken e biyan leydi malindi baddu gottam e kebi wattude dum dulle penalty be gatti dum kanko noddete Eric Sekou Selo o wihi o mo welti le hen sanne tawdiide be gonde matude tidallaaji fudu kebben ko mo sifido hen
savez pertinemment que
mede andan no jati won tidallaaji di min garta fewde e mudum min landina maake dum fatim matafo kinami tawre tinnaara le imma daraaji de fami suubo yimbel ngorbe tawede li ngaldo gubal kan cubetebe ndu kina tawa ana jidon jiri ana jaba non gondir yakawere am ana momni sanne fewde be do yimbel le ngabbe de do pide balam jom ngorbe hootude to mu'en ko be ngadi ko an han yette
quand tu rentres pour la différence
way galo mina mila jonka do mi kaddete kabaruji amen di
ali sisi do ngarte haddude kikida hande do kabaruji de be suka fa dum jafé no kondo andirno do e sédé yottere men dum dirté tout so grandeur wara so lambe ci